gudoomiyaha jaamacadda Jasiira Professor Salaad Ibrahim Fido ayaa waliba u sadaa afray barnaamij cusub oo jaamacadda yahay kordhiday oo ah diploma sare oo la xiriirta culumta kombiyuutarka iyo tiknoolajiyada taas oo la kaalayaan shirkadda Spondies oo isla markaasi tilan qotir galay in ay ku faa'iideysadaan ardayda baratay kombiyuutarka si ay ula jaanqaadaan tiknoolajiyada cusub oo casriga ah waliba barnaamijku muddo sanadka lan qotir galay inuu sadareer la ka barado doono dhismo website yada maamulowka iyo naqshadeynta websiteyada baradowka luqado barnaamijyada shir duban iyo qayb kale ankoreen waliba kulanka ku hadalay hormoodka kuliyadda computer science iyo IT ee jaamacadda Jasiira Jamila Hassan Mohamed
korsadan sidaadaba gabi ahaanba waa skill based maybe normally theoretical ki inaan ka wareegno practical aan u wareegna ujeedada uu weyn oo ka dambeysa waa taas si ardayga uu la jaalanjin gareen karo arday kalanta oo wadamada dibadda hormaray wax ku soo bartay ayaan ugu talagalnay anagoo la kaashanayno in company-ga kalanta Spondio diploma 1 year ay qaadan doonta waxaan rajaynaynaa hadii ay u baahdaan inay bedeshaan oo master ka dhigan kulliyadana diyaar u tahay wayna ugu sii talagashay programka si ay oo ugu sii wadaan
dhanka kale maamulaha guud ee shirkadda Spondies Nabil Usman Mahmud ayaa sharaxay muhiimada barnaamijka cusub
focuska full stack ama wuxuu sameynayaa waxaan ku baranayaa sida YouTube iyo Google si fiican loo isticmaasho waxyaalaha u baahan tahay sa ugu soo qaadanaysta macnaha muhiimada theory ina kale xana rabnaa oo qofka aan focus gareyno qofka isku filnaan kara saadartiisa ayaa waxaad arkaysaa hadda jaamacadii oo theory macnaha academic ahayd ee aqoonti saareysay iyo shirkad oo farsamadeed maaragtay practical ka ah inay isbiirsadaan waxay ku soo saaraysaa adigoo xifadii taqaanid ay hadan shahaado lagu dareeyaa full stack development waa opportunity cusub ee maanta jaamacadda Jasiira iyo Spondies ee iska kaashanayso barnaamijkaas oo loogu talagalay inay ku xurayso ama xurnimo inay ku furto barnaamij loogu talagalay waxa weeye inaad cidna u shaqeynin haddii dad la shaqeynayso si sufficient inaad u la shaqeyso waa barnaamij oo ku tusinayso qaabka oo maaragtay web development ka u shaqeeyo So waxaan isku ognahay insha Allah full stack developer inaan noqono.
Anka dambeyntii gudoomiyaha jaamacadda Jasiira Professor Salaad Ibrahim Fido oo saahiri munaasabadda ayaa sheegay in mar walba uu anteeganyay raadiyowka tiknoolajiyada iyo aqoonta casriga ah oo ay u baahanyeen ardayda.
Hadii aan nahay bahda jaamacadaha orkasta waxaan raadinaa baahida ardadeena ay qabto iyo meesha aan ka heli karno inaan baahidaasi ka buuxino. Sidaas darteed waxaan maareeyay anagoo baahidaasi qabno raadinaynaa si ay baahidaasi ay noogo dhameystirmato ayaan waxaan helnay shirkadda ama company-gan Spondios runtii barnaamijkaasi waxaan aragnay inuu ardaydeena iyo ardayda jaamacadaha ka soo baxay uu noqon karo barnaamij faa'iido u leh sidaas ayaanu baaragtay gacmaha ku soo qabsanay oo aanu isu keenay waxaan rajaynaynaa barnaamijkaasi inay ardayda ka wada faa'iideysan doonaan ay nuguul ku gaari doonaan